Government yokuita ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eragidde amatendekero aga waggulu gonna okwetegekera ennambika y'ebisomesebwa empya mwaka gw'ebyensoma 2027-2028. Akulira ettendekero li Makerere University Business School MOBS, Professor Moses Muhwezi, ategeeza nti minisita y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yawandiikidde amatendekero g'ebyenjigiriza aga waggulu gonna nga agalagira gave ku nsomesa y'okukwata obukusu eriwo kaakano. Esiraga liteke kunambika ebisomesebwa esitula obusobozi bw'omuyizi ate nga bwe muyamba okufumiitiriza n'okulowooza ekigenze ewala olw'okunogera eddagala okusoomooza okumwetoolodde. Muhwezi ategeeza nti kino kigendeddwamu kakasa nti ebisomesebwa amatendekero aga waggulu bitambulira mu kkowe ly'erimu n'ennambika y'ebisomesebwa kaakano eri mu masomero aga siniya. Abyogeredde mu somo okukwata ku nsomesa y'ebyemikono okuteekeddwa Makerere University Business School ne International Development Research Center ng'essira liteekeddwa ku kubangula abakazi n'abavubuka kukozesa amasannyalaze n'enfumba ebitakosa butonde. Omunoonyereza omukulu w'ekitongole ki Green Energy for Women and Youth Resilience in East Africa, Dr. Sovia Arakiti, ategeezezza nga bakwataganye n'ekitongole ki Uganda Vocation and Technical Assessment Board ekiteekeka ebigezo eby'emikono okussaawo ennambika y'ebisomesebwa ekwata ku masannyalaze n'ebyenfumba ebitakosa butonde.